vizuri sendo yangu season. So nipenda wezi kunikwepa nando reason. Nafanya watu flani wone dunia kama prison. Nafanya mashetani yana nyona kata tizo. Chumbani stabbing normally, pepa zinakuja normally, first class nigga my movie actually, slogan ni kwetu normalina. Girl you got the ding 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 ding, nenda chuo kwanza baby candy. Bado nakupenda usione sikupendi, ukimaliza pepa tutaspendi. Ndani ya glass tukuta Dr. Salad, zungusha kitu kwenye blunt properly. Kama ni hate ntakukwaza normally, normally. Come on, normalina.
Come on, hit and talk 'cause anomaly. Come on, hit and talk 'cause anomaly. Come on, hit and talk 'cause anomaly. Normally, normally.
Shorty and I touch it together. Muda wote mi my mind on my cheddar. Minaitaji mani kutuze forever. Siwezi kubali nilete unyonge kwake never.
Spending my time and my money making memories. Spending my time and my money in just a gallery. Toka nijia dunia nisijia kaki follow me. Spending all my money kwa neni pa money.
Rogeni, Mungu ndo mganga na bado na shine. Look at me, unakunja ndeta na bado na shine. Oh tell me, who said I wouldn't make it where you at? I made it, mama really made it to the top. Rogeni, Mungu ndo mganga na bado na shine. Don't tell me, unakunja ndeta na bado na shine. Oh tell me, who said I wouldn't make it where you at? I made it, mama really made it to the top.
But your body stabbing normally. Zina kuja normally, first class, nigga my movie actually. Slogan ni, kwetu normalina. Girl you got the ding 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 ding. Nenda chuo kwanza baby candy. Bado nakupenda usione sikupendi. Ukimaliza pepa tutaspendi. Ndani ya glass tukuta Dr. Salad. Zungusha kitu kwenye blunt properly. Kama ni hate ntakukwaza normally.